إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أبيبتي وبكر زابلونج أتين لزوجتي والله سبحانه وتعالى nkakasa nti yekka yasinzibwa mu butuufu tumwegayirira si okusasya n'emirembe kuwekitiibwa Muhammad sallallahu alaihi wasallama twebaza Allah olw'ekyengeri eky'eddiini eno yatusiimira wa raditu lakum lislaama diina era nga yenna alisinkana Allah n'ekitali ddiini eno gigenda kuba miranga Allah tagenda kubikkiriza waman yabtagi ghayra alislaami diinan falan yuqbala minhu wa huwa fi lakhirati min alkhasirin genda kufaafaagana ithan kyetusinga okufaako mu bulamu bwaffe eddiini yaffe eno abalungi ab'ebitiibwa tukyagenda mu maaso n'omusomo ogwa bid'a kuzuula mu ddiini n'okunnyonnyola bid'a kyeki n'obubi bwazo n'okwanukula ezimu ku ntegeereza enjawulo ezireetebwa ku nsonga y'abantu abo abazuula mu ddiini ya Allah tabaraka wa ta'ala darusi yaffe yaggwa twalaba nti ku mulamwa guno nga twogera ku bid'a bwe tuba twagala okwongera okutegeera kye bayita bid'a twagamba nti kasitoolaba basahaba kye bataakola yeyo bid'a twalaba nti ekyasa kye tulamulirako eddiini ogamba nti oyo nno gyakola ddiini kasatulanga basahaba bwe batyo bwe baakola bwe tulanga basahaba tebaakola bwe batyo tugamba esiddiini kabagyogerera ebirungi ebinene kabagiyite amannya amawoomerevu kabakiyite okwagala nnabbi okusaalira omutume n'ebirala bye bayinza okkituuma teba ddiini kasita basahaba babeera nga tebagikola ki tebagikola bwoba oyagala okutegeera eddiini kyekyo basahaba kye baakola fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw ne ahadiisi ze twakoonako we twakoma twali tulabye ebigoo bya imaamu al awza'i rahimahullah fasbir nafsaka ala sunna guminkiriza obeere ku nkola ya nabbi waqif haithu waqafa alqawm abantu abo basahaba kye bayimirirako kye baakola nawe kyoba okola waqul fima qaalu kye baayogera nawe kyoba oyogera mu ddiini ya allah kyekyo allah kyayagala waqifu fima waqafu anhu kye bataagendamu tokigenda muyimirira nawe otegena tyo tebakikola tokola wasluk sabila salafuka salih kwate kubo lyabalongofu abo basalafu salih abakulembera fainahu yasauka ma wasiahum kyebakola naawe kyekyo kikumalira kuba ekyo bwe bakikola allah n'abasiima ekyo kyebakola allah n'abagamba nti radiallahu anhum waradu anhu naye bwoba oyagala okubeera nga bo kola ekyo era twalaba aya gyetwatandika nayo mu darusi eyo yasembayo aya suratu attauba allah weyagambira wasabiquna al awaluna min al muhajirina wal ansari walladhina ttabauhum netugajiri emiteeko esatu omuteeko ogwaba muhajirina ogwaba ansar bebasanga madina n'ogwokusatu allah gwasiima gwegwo ogugoberera emiteeko egyo ebiri nga bwe baakola nagwo ne gukola nga bwe baakola walladhina ttabauhum bi ihsani radiallahu anhum waradu anhu wetwakomeera wano nyini ne tugamba nti ekyo nno kye twogera ne basahaba nabo kye baali boogera bennyini wakati waabwe hum bi anfusihim yahtajuuna bibidiiyati l ashya idha wajadu anna sahaba wafaquhum ala dhalika basahaba bennyini baalamulanga ku kintu ne bagamba nti kino bida oba ddiini bwe baalabanga basahaba bagiriko bwe baalabanga tebakiriiko basahaba nga nabo bennyini baalamula nti eyo bida ekyokulabirako kyetwakomako kyennyini kyekyafayo kya abu abdurrahman abdullah ibn masud radiallahu ta'ala anhu mukyafaayo ekyaliwo mugimu ku mizikiti egy'omu kuufa kyatandika mpola kyovulaba nimajiga bidaa tetuginyooma nimugamba nti ekyo nakyo la kiba kinene tuvula nabbi buli khutuba yajjanga ng'abantu bayogereramu banywezezza enkola ye naye nga buli khutuba n'amyuka n'amaaso ka annahu mundhiru jaishi bal makuba maala ala sautu doboozi ne lisituka ng'azibeewaza wa kullu bidaati dalala ng'abalaga nti buli bidaa buki bubuze buli khutuba sallallahu alaihi wasallama nga kyayagala okubalaga obunene bw'okuzuula mu ddiini kireme kunyoomebwa ng'abamu bobatera obawulira nti akonako akonako tetulina katono kasita kabanga na bisike yakola kiba kinene kati abdullah ibn masud yatuuka mugimu ku mizikiti egyo we baamuyita abu musa al ashari yamugamba adrik nnaasi hadithi ntuufu mu sunani darimi n'ebitabo ebirala baatuulanga nga balina abakulemberamu oba bamaze okusaala balina mu muzikiti sabbihu mia mugambe subhanallah emirundi emeka kikumi kabbiru mia allahu akbar mirundi kikumi abu musa bwe yabiraba neyeewuunya kubanga si eddiini gye basoma ku nabbi kyava adduka n'ayita omu ku basahaba abakugu abdullah ibn masud namugaa jyangolabe abdullah ibn masud bwe yatuuka ekyafayo ekyo tuzze tukiraba nga tukifunamu ebyokuyiga ebyenjawulo naye mu byo byetufunyeemu kyekino nti basahaba bwe baalabanga basahaba bye batakola nga bamanya nti eyo si ddiini kuba ebakuba ddiini basahaba ebatusoose gikola kati bwe yatuuka we bali kyava asula eddoboozi n'abagamba ya ummata muhammad waihakum. Abange mmwe ekibinja kya nabbi Muhammad nga muzikiridde, ma asra halakatakum, nga mwanguye okuzikirira. Ekyo kiraga nti abazuzi mu ddiini baba ku kuzikirira, wadde bo bala abakola ddiini ng'abo bwe baali mu muzikiti bagenda basabbihu mi akabbiro balabako. N'abagamba kyetwagala mu mulamwa guno mu kyafaayo kino, yabagamba fahaulai ashabu rasulillahi sallallahu alaihi wasallama mutawafirun, basahaba bannabbi baabali wali bakubyeko, mubalabe bye bakola, bakola nga mmwe. Abdullah bin Mas'ud ababuuza olwo abalaga nti kyemuliko ebakuba ddiini nga webati bwe batendereza Allah subhanallah, mwogere subhanallah kikumi ono webadda ebakubanga yeye ddiini, abaali soso kikola bebaani, naye olwokuba ekyo tebakikola siki oba ntegerekese. Ekyo kikulu banaye, bwe tuba twagalula mulemu tetunuulira butunuulizi abeegundi negula, tuddeyo tuleba sahaba. Kale ekyokulabirako nga bida yesaasaana ey'okuwunda emizikiti deera egenda eyongerwamu amaanyi buli azimba omuzikiti, eno maaso newandiika eno aya, ate bw'otuuka mu kibula eyo bida nene amaanyi gye bavumirira, buli wamu emizikiti egyo nga bagiwunda, oli ne waba asala oluusi amaaso gabeera eno nga baguwunze. Ddayo ku mulembe gwa nabbi ne basahaba, ekyo kyaliwo okuwunda okwo bwe kutyo. Olwo ne bida ayo eddala etemanyiddwa oba yatandika etya, eyo abantu oluusi babuuza n'ekibuuzo ekyokuba nti omuzikiti gulina okuteekebwako omwezi neki, bagiteekako batya, balina kagundi ke baagira nga abamu bakwata nti esayini y'omuzikiti n'emmunyeenye. Hey, tebimanyiddwa ebyo byavaawa, tebiriiko bujulizi nti muzikiti bwe gutyo bwe gulina okubeera, nti kwe tulabira omuzikiti kasa tulaba eki omwezi n'emmunyeenye. Kati ebintu ebyo bidamula tulamula tutya nti eyo bidaa, kasa tulabanga tekirabiseeko mu bani basahaba. Awo nabo basahaba bwe batyo baalamulanga, yabasanga bali mu muzikiti batendereza, naye ekikolwa kino lwaki yakiyita bidaa? N'abagamba fama araakum illa ahada, kyafu ekimanyiddwa yabagamba mbalaba mu mbeera bbiri. Mu mbeera eyasooka gye yabalaga nti mwe musinga basahaba bannabbi, option yaliwo nga bayinza osinga basahaba tekisoboke. Ekyokubiri n'abagamba au muftatihu baaba dalala, muggudde omulyango gw'obubuze, kasita mukoze basahaba kye batakola era nabbi kyataakola, buba bubuze ngera nabbi bwe yalamula, wa kulla bidatin dalala wa kulla dalalatin finnar. Kati ne basahaba wakati wabwe okulamula ku kikolwa nti bidaa, kasita baalabanga basahaba si kye baliko nga bamanya si kye si ddiini, bakuba ddiini abaali soso kikola be basahaba, be basooka okukwata eddiini nga Allah bw'ajagala. Ogenda wulira ebigambo ebirala ebyabamanyi nga bongereza ku kino, naye nga tetunnabigendako, waliwo ebigambo wano ebirungi bye tugenda owulira ebya Alhafidhu Ibn Kathir muna tafsiri, n'ebigambo ebirungi ku nsonga eno biidhini subhanahu wataala. Soka tulabe ekyokulabirako ekirala kyekya sahabi omunene Abdullah ibn Abbas habrul umma wa turjumani lquran, okuwavunizi ba Qurani abakugu sahabi yamanyiddwa Abdullah ibn Abbas hina dhahaba ila lkhawarij fi ardi harura, bwe yagende harura nasinkana bakhawarij abali bamaze okukafuwaza basahaba. Bakhawariji tuzze tubogerako bebaani, muyimu ku bitendo byabwe binene kwobategeerera mu mizaani y'okulamula, addala kubakola amazambi amanene, abakola amazambi amanene, oli bwakola ezambi eddene namula yaabwe oyo abeera amaze okukafuwala. Mazambi gali, waliwo amazambi amanene agamanyiddwa agajja omuntu mu busiraamu, shiriki n'ebirala ddogo. Sheikh Islam Muhammad bin Abdul Wahhab yawandika ekitabo kirungi kyeyatuuma na waqidhu lislam, kyabo kirungi okulaga ebintu ebijja omuntu mu buki, waliwo ebintu nga bimugira dda, naye waliwo amazambi nga tegajja muntu mu buki busiraamu, bo basobola omulamulako bukafiri. oba n'okutuuka okulaba abantu bonna nti bakafiri zennamula abakubyeko mu nsi yonna, obasanga benzize mbagambako ng'ayizaotunulira eggwanga lyonna nga talabamu musiraamu. Era wano ab'e Uganda mujjukira bakolako ne challenge, bateekawo sente emabegako ebbanga litambuddeko emyaka nga bagamba tuleeteyo omusiraamu omu wano mu Uganda. Baali bataddeo miliyoni zaali 5 okuleetayo omusiraamu omu yekka wano mu Uganda. Abo batuukanga bala abantu bonna bonna bakafiri bamulazi abwezi, naye oluusi ebibalo byabwe si ddiini ebeebaluma abo n'okwewaggula okwesitula nga jjajjaabwe Dhuhu Waisara Attamimi nabbi bwe yamala okugaba yagaba n'asitula eddobo ya Muhammad, bwatyo bwe yayita nabbi, bwatyo basahaba bonna nga bali awo, ya Muhammad i'dil Muhammad, bwatyo bwatyo nga bwayita nabbi olw'obwenkanya. Jjajjaabwe asookera ddala oyo Dhuhu Waisara. Ibuni Katiri bwe yayogera ku kyafaayo ekyo yalaga nti abo ebigendo byabwe oluusi tebiba ddiini, si ddiini yebaluma, si gye bayagala okwewaggula kulaga obuzira, si ddiini nti yebaibaluma wabula butamanya na dunia. Kuba Ibuni Kathir rahimahullah yagamba goloza singa baali bamuwadde ebyo ebigambo ebyo yali byogedde, Alhafiz Ibuni Kathir ekyo yakikoonako alaihi rahmatullah, singa baali bamuwadde abamuwadde ekiwera yali badda byabyogera obanga balina kye bamuwadde tulyatutte, naye yabyogera lwa kigendererwa kya dunia yali emuluma. Bazze bakola ebikolobero bingi bebatta Ali Ibn al-Khattabi, Uthman Ibn Affan n'abalala. Kati ne Ali bali bamukafuwaza bagenze gye bazzeeyo Harura gye bakampinze mu kyafaayo kino. Pointi eno nayo nkulu bannaayo okwongereza mu kuvumirira enkola eyaba khawariji n'okwongera okubategeera. Mu darusi wadde twakikoonako nti embeera eyo y'okwekalakaasa, embeera ey'okukumamu omuliro n'okulaga amaanyi kuwanda omuliro addala eri gavumenti si nkola yabaki, si nkola y'abasalafu. Tulina kutuula ffe ne tukola eddiini yaffe. Mukimanye muwulire kino ab'ebitiibwa, ti abantu abo abakulembeze singa amanya nti toli ku bukulembeze bwe oli ku ddiini yajja kuleka mukole eddiini yammwe. Naye bw'amanya nti gwe ekibalo kyo oyagala ntebe tagenda kuleka. Olaba Firauna nabaganda nga tubadde nabo ne tuwambulya faida eno ebadde nnungi nnyo. Olaba Firauna yaloota buloosi kyalina kirooto ne mumanye ebyaddirira bwe yaloota nti waliwo agenda okutwala obukulembeze bwe kuloota kirooto, mumanye ebyaddirira. Ne nabbi Musa yali wagenderamu ni Allah yamukuuma. Nabbi Musa kirooto kyali nuna kirooto naye n'asalawo batte buli mwana mulenzi azaalibwa bamutte, byakole bamugira munaane bamulagula omwaka guna taguno ne gwe laba mwaka nga bali mukutta buli mwana azaalibwa nga waliwo n'abanoonya abali ku gundi ya kunoonya aliwo gwe bazadde omulenzi. Kuloota buloosi yaloota n'ebyaddirira byebyo. Kati goloza bw'anaakulaba omukulembeze nga mulumbi eno mulujjudde bibala ki ebigenda okuvaamu olowooza? Olaga obuzira woninga tujja bakola bwoti temugenda vaamu bibala, temugenda vaamu bibala. Muleke tukole eddiini yaffe butuufu bw'okugikola ki bw'okugikola. Bwebanga eggwanga nga lyolaba lye tukola ki tetulimu, bwe tubanga tuba n'emizikiti nga gino ne tutuula wano mu ddalasa nga tebatugobyewo tukola eddiini. Bw'oba osobola okuteekawo ekifo nti katuwantusomesezawo Quran, enteekateeka ez'eddiini ez'enjawulo durusu ze nemuzitegeka ne mulanga tulina darusu bweti tugenda kusoma nzikiriza, tugenda kusoma nkola ya nabbi sunna, darusu yaffe ya sunna esembedde nga tugiranga mugenda kukuŋŋaana walillahi alhamdu. Kati ki Bachi abantu obagala okutabangula embeera nakikkaatiriza era tujja kwongera okikkaatiriza nti ebikolwa ebyo ebyokulaga amaanyi ki ebikoleddwa emyaka egyo emingi bivuddemu ki, ekyo nja kwongera okikkaatiriza n'okubuuza ekibuuzo eri abantu abo ddala bwe baba bazira emyaka gye bamaze asatu abiri, ebikolwa ebyo bivuddemu ki, bivuddemu ki? Bwe muba bamazima mwanukule nti emisaayi gigenze egy'abantu baffe baseeka baffe abalala bali mu makomera, kye muba mwanukula kye kituufu? Bye bivuddemu ebyo, bye bivuddemu mu manhaji eyo, mu ntegeera eyo ey'abakhawariji, mwe gye muvumirako ne mulaga nti diini yeekola ki, yebaluma. Mutamanya nkwata ya diini ntuufu kyekibaluma, si diini yebaluma. Nasalu llaha salama. Ababantu kasitaba naatutegeera nti ffe twagala kukola diini yaffe, batuleke tukole ediini nabo bakole obukulembeze bwabwe. Ffe tulina kulwana kulaba nti diini yaffe etereera, tugitereeze okugoberera omubaka okutuufu, enkola ze tawhidi omutuufu adde mu bulamu bwaffe, kyetulina okulwana. Naye okudda nti tujja kulwana bukulembeze kino ne kino, la wallahi. Ababantu gwe mbagambye ne bwakiro otabuloosi kimwagala asobola okukola ekisoboka kyonna, niwe kiba kitegeeza mizikiti gyonna giyiwa mu Kampala nga yaloose, nga mwagala mujjako buki. We gambye ekyagira Firawuna kyeyagira kula otabuloosi naye kyaddirira batte buli mwaka. Kati abasalafu ekyo baakisuula ne bamanya nti si ekigendererwa kyaffe, ffe ekigendererwa kyaffe kusinza Allah subhanahu wataala. Ate Allah tetugenda musinza nga tewali butebenkevu, gwe mulamu tetunasobola okusinza Allah ngeswala mathalan tewali byasi bye bivuga, tanka ziba tunuddemu, munasobola okutendereza Allah abantu batendereze swala zabwe abeere mu swala nga ateredde, kinasoboka ekyo? Duka duka nga yaliwo tekigenda kusoboka kutendereza Allah waffe nga ateredde. Ne bwe tuna obutebenkevu obwe bunakomawo ng'abantu bategedde manhaji entuufu eyaba salafu tugenda kukola eddiini yaffe nga tweyagala, walillahi lhamdu. Kyetulina ekyokulwana banaye tulwane nnyo, era nze nyongera n'okikubiriza abalimu baffe abalungi abasalafu bongere okulambulula obusalafu obutuufu, abantu bano abavubuka ababulijjo babutegeere ne gavumenti naye ebutegeere obusalafu obutuufu ewawule ku bukhawariji. Abavubuka bennyini abatabumanyi basaana nabo okwongera okunyikiza emisomo, buli misomo kinyikizibwe nnyo abavubuka bategeere obusalafu obutuufu, bamanye mizaani entuufu eyaba ahli sunna wal jamaa eyaba salafu, baleme kugenda ku mizaani eno eyaba murji'a ab'omuzannyo mu ddiini, ate baleme kugwa ku mizaani eyabaani, eyaba khawariji. Umma wallahi jja tambula nga olaba obusalafu bwe bunyuma, mukole ediini yeeyo bunyume bugende buli wamu mu mbaga ng'obusalafu bulamula, salafu obutuufu ddala ng'abantu babutegedde nebamu babweteekako nga tebabutegeera, nga babuyita abamu obusalafu nga bali murji'a, abalala balimu bakhawariji. Ediini bwetute nyuma eyaba murji'a, obusalafu obutuufu ediini yabasahaba gye baakola, wallahi bege obulamu bwa bugenda tambula. Kakati omulimu tukyalina munene, banaye abantu baffe bano abasiraamu abavubuka bannyonnyola abamu ekyo ekimbe kyabalya bakirina afukaari, ebirowoozo ebyo ebyabakhawariji ebyaba ikhwani lmusilimiina ebyo babirina. Kati omulimu gwetaaga okutuula wansi basomesebwe abavubuka bennyini abakyalimu embeera ezo n'abamu kubakuze wamulimu n'abakuze aba embeera ezo nga ddala mweziri, abamu abaali eyo mu bibira bakyalinamu embeera ezo, betaaga obbanyonyola nti ekyekikola si kituufu, bakomewo ku manhaji entuufu bakitegeere basiraamu betulinabo nti obusiraamu obutuufu bwe buno. Ekyo bwe kiggwa n'abakulembera eggwanga nabo bakitegeere bamanye nti bano baagala kukola ddiini yaabwe, kusinza Allah waabwe, baagala bya kusinza Allah waabwe, goberera mubaka waabwe. Tutegereke riba n'abantu betuli nabo abavubuka bategere manhaji entuufu n'abakulembere gwanga bategere ki. Ekyo biizinillah tujja sigala tukyakikkaatiriza nnyo mu misomo n'okwongera okukulaga manhaji eyo entuufu biizini subhanahu wa ta'ala. Kati Ibn Abbas yagenda n'asisinkana bakhawariji Harura. bwe yabasinkana bali bangi bali wakati w'enkumi nnya n'akakaaga. Ali ibn Abi Talib yamukkiriza agenda abasinkana, ekyafaayo ekimanyiddwa era kirimu ebyokuyiga bingi mu kwanukula bid'a n'okuva ku nkola y'abasahaba. Bwe yatuuka we bali nga nkufundiza, yagamba jitu min indi ashabi rasulillahi sallallahu alayhi wasallam. Bwe bamubuuza gwani kino, ye yanjula n'abagamba nzize nga nveri basahaba bannabbi jenva. Ibn Abbas nga basinkanye bali awo tulina okukola bwetti, aga talamu za Qurani abo bwe bati ne Ali bamulaba mukafiri. Ali ibn Abi Talib radiyallahu n'abagamba nzize nvudde mu bani wasahaba bana, walaysa minhum fikum ahad, mubo tewali azze mumwe mwetunule mumwe muli musahabi no mumwe, kuba basahaba aga madhhabu bwe gati amabi agaba khawari tewali no mumwe basahaba yagweta bam te mubonna bid'a teri basahaba bajigenda mweyo enkola yaba khawari. Kati Ibn Abbas sahabi ono mukugu abagamba ebigambo bino nga yagala mutunule munamwe muisa amaaso mumwe wali sahabi yabegaseko nga basahaba we bali bakubyeko tewali n'omu yajja kubeegattako, mwe baali ogwo omuwendo omungi nkumi nnya oba n'okutuuka mu kakaaga. Dwaki? Basahaba baakimanya nti si ddiini. Era mu kyafa kino tuyigamu ki? Ibn Abbas mu kulamula kwe nga yagala balaga nti eno si ddiini. Ebakuba ddiini abaali soose okukampinga e Haruura baali badde baani? Naye olw'okuba tebazze, mwetunule mumwe abali wano temulinamu sahabi nobo basigadde eri, kiraga nti kyemuliko si kye si ddiini. N'abanga Ibn Abbas yalamula ku nkola eyo nti bida, olw'okubanga basahaba tebaagikola era tebaagirimu. Era kyovula naffe tetufunamu ntengereze zonna kulamula ku kintu kifaanako bwe kityo ekyokulabirako amawuledi, ne tutesikana munga tulamula tutya tugamba mawuledi bid'a. Dwaki? Dwaki basahaba tebagakolako? Ebakuba ddiini nga ddala ddiini basahaba twali sosobala bayo. Ne tulaba basahaba muketa lawo nga Abubakari bwawereza emiti basimba ekidaala eri gundi alimu Ali bwateekamu omunnyo pirawo banozaako tikibanaye bantu kubategekera mukolo gwa mawuledi twalira byawo abo be bali soose nga ketalo kamaanyi bategeka amawuledi ne olw'okuba tebagakola au tulamuli nga letuinamu na kwesikamu nti tulamula n'ekigambo kimu nti mawuledi bida. Ebakuba ddiini basahaba be bali soose gikola. N'emikolo gyonna emirala nga bw'olaba ezo Mother's Day, Birthday, zonna ezo bida. Lwaki? Ebakuba ddiini abaayo tusoose be baani? Bassahaba abo radiyallahu ta'ala anhum. Kati Ibn Abbas yalamula, njagadde namula eyo mu hadithi eyo nti yabalaga nti mwetunule mumwe mulabe kiseza kyemuliko bubuze. Bassahaba tebali nammwe, babakuba nammwe twaliga nti alhamdulillah, naye olw'okuba tebali nammwe kyemuliko siddiini. Uli ebigambo ebirungi bya Imamu Albarbahari mu kitabo kye Sharuhu Sunna, yagamba rahimahullah Alimam Albarbahari alayhi rahmatullah, yagamba wa'alamu rahimakallah, kimanye nsaba Allah akusaasire. Abamanyi bafa abalungi bwe batyo ebigambo byabwe n'okusabira kubakkiriza. Agamba wa'alam rahimakallah, kimanye nsaba Allah akusaasire, anna kulla man sami'ta kalamahu min ahli zamanika khasa. Agamba Imam Albarbahari alayhi rahmatullah, kimanye nsaba Allah akusaasire, yenna gw'owulira ng'ayogera naddala kwabo abali ku kiseera kyo basheikha bayinza okumuwa ebitiibwa, sheikha w'amaanyi, yasoma ebitabo bingi, yasomera eno yenna gw'owulira ng'ayogera ku kiseera kyo, la ta'jalan, toyanguwa kutwala bigambo byo olw'okuba alina ejjubba nnene, olw'okuba yasomera Madina, olw'okuba bagamba ye dokita w'ensi yonna, alina kino ne kino, kyonna ebitiibwa byebayinza okumuwa toyanguwa. Wala tadkhulanna fi shay'in, era tobaako byogenda nabyo mu maaso kw'ebyo byakola byalagira. Tukole kino tutambule bwe tuti, togezaako n'akatono ne wabamuwalanka ebitiibwa bye bamuwa, n'olaba ebikola byakola sooka otunule. Ne wabamuyita imaamu, ne wabamuyita amiri, ne wabamuyisaani, tosooka muyinza okulaba olusaze n'ekikolwa babajiza kaba nga nene ne bagitikkula kamotoka ajja abantu batandika osomerako hijja, temusooka nammwe kikola. Mukole mutya ddagala ki? Muyinza okuwulira nga seeka munene, seeka w'eggwanga, temusooka kukola. Bw'omulaba ekikolwa kyonna oba ekigambo kyonna nga waliwo akikoze akyogedde mu kiseera kyo naddala kyolimu, tosooka kwanguwa. Weegendereze eddiini yo, kola otya? Sooka weetegereze, hal takallama fiihi ahadun min ashabi rasulillah, ekyo kyayogedde oba kyakoze, waliyo ku basahaba nga ne bwatyo bwe yakola oba bwe yayogera, nga tonnamugira kulaba ye mutuufu si mutuufu. Mizaani yo esookeddeyo ku baani? Ku basahaba. Kati agamba bw'olaba embeera yonna sooka weetegereze, obuuze bo basahaba baakola batya, au ahad min alulama, oba mubamanyi bafe abeesigwa abo abanene. Fa in dhafarta bihi, kyakoze naawe bw'okisanga nga era bwe kyali, ala ahad fatamassak bihi, kinyweze, nyweza nga nabi naye bwe yagamba, azzu alaiha binawajiz, kwasa n'amannya amagego, kasita seeka akola oba n'ayogera sokoddeyo. Seeka bamuleese mu kuggulawo omuzikiti jubba y'amaanyi ne baleeta ne makamakansi n'asala aggulawo, tasooka kugira naawe muzikiti gwomwe muguggulo bwe mutyo, sooka oddeyo labe baali baggula emizikiti baakola batya. Kikola kyonna ky'olabye sooka omale okukola ki? Okuddayo. Bw'okisanga kinyweze, fatamassak bihi wala takhtara alaihi ahadan, awo tobaako kyogenda nakyo kirala ng'omaze okukakasa nti kyekyekyani. Wala tuawidhu, tokikyusa n'okireka ekyo. Fatasukuta finnaari, n'ogwa mu muliro bw'oleka ekyannabbi ng'olamaze olulabira ddala kyekyannabbi, tokireka ojja kugwa mu muliro. Kiregeza bidaa zikusuula mu muliro. Ebyo bigambo birungi bya Imaamu Albarbahari mu kitabo kye kirungi Sharuhu Assunna. Kati wuliye ebigambo byetumaliriza nabyo ebya Imaamu omulala Alhafidh Ibn Kathir Abul Fida Ismail Ibn Kathir alayhi rahmatullah, wuliye ebigambo bye birungi ku aya eri mu suratu Al Ahqaf aya y'ekkumi n'emu. Eno aya, waqala allazina kafaru lillazina amanu, bano bali bamanyi bakugu n'okusika obujulizi mu tafsiri, abana abakafiri bagamba abakkiriza, law kana khayran, kiba kuba kirungi, ma sabakuna ilaihi, byaliwo sagala kudda mu tafsiri mabega naye nga bombeera yakugira kujeja bakkiriza nti obusiraamu obuwa kuba bulungi fe twalisoose okubeera nti tukikola, bebaalisoose nti mwemmwe abafaanako muti temwali tusoose kujja eri buki, nga bagezaako kujeeja nti obusiraamu si butuufu, nti buba kuba bulungi si mmwe mwali tusoose, fe twali bakulembeddemu. Kaakati byenjagala bye bigambo bya Ibn Kathir Imaamu ono omukugu bwe yabitunuulira ate n'abizza kusaidia abasiraamu nabo engeri gye balina okutunulamu mu ddiini yaabwe, n'agamba Ibn Kathir rahimahullah, wa amma ahlu sunna, bwe yamala okuvunula aya eri waggulu wansi bwe yali awumbawumba n'agamba, wa amma ahlu sunna waljama, abasalafu ahlu sunna waljama bagamba, muwulire ebigambo bya Imaamu Ibn Kathir, yaquluna bagamba, fi kulli fi'lin wa qawlin, muwulire ba ahlu sunna waljama Imaamu abagamba abagobezi ba Imaamu Shafi'i, ono y'omuku abagobezi ba Imaamu Shafi'i wana Uganda bakadde bafaba bakuze olusi nga bali mu mawuledi, yani bagamba wano tuli ku mazibu ga Imaamu Shafi'i. Muwulire omuku baseeka omunene umazibu ga imamu Shafi gemugwe mugoberera abaki aliyo mauledi bakadde baffe sajja abakuliridde myaka muulire imamu omukubaseka banene mazhabu ga imamu Shafi alhafidhu ibn kathir bwagamba agamba wa amma ahlu sunna wal jamaa ba ahli sunna wal jamaa abali ku sunna abali ku nkola ya nabbi fayaquluna bagamba fi kulli fi'lin wa qawlin kubuli kikolwa ne kigambo lam yathbutu ani sahaba ngati cha te basahaba te bachi kola kote chajja konga bachi kozo baba chiogedde ba ahli sunna wal jamaa bagamba batya huwa bid'atun we bataba ahli sunna wal jamaa we bagamba katubiddemo ibigambo imam bine bigambo bisanga mu tafsiri ku aya mu tafsiri ya al-hafiz ibn kathir ituma tafsiri al-quran al-azim ya imam ibn kathir wo bisanga ibigambo bino agamba wa amma ahli sunna wal jamaa ahli sunna wal jamaa yaqul fa yaquluna bagamba fi kulli fi'lin buli kikolwa kyonna wa qawli ne kigambo lam yathbutu ani sahaba nga basahaba tebachi kola kote chajja ko ku basahaba nga bachikoze bagamba batya huwa bid'a bachi tabida muri de namuleyo buli bwosa nga basahaba tebakole bid'a olinde bwabe kigamba kitamu ba bid'a ba ahli sunna we batubogera we batuka ku buruda ne bachisanga bagamba batya bid'a we basanga bana bamale swala ne batandika okuddamu we bayimba la ilaha illallah obane tasbih bagamba batya bid'a we basanga abagulawo emizikiti n'okusala obugundi bid'a we basanga omukolo ejye gifaanako bwe kityo gy'abasenga nga bajja betolola mu baana abalenzi bagamba ebyo bid'a buli kikolwa kyebasanga basahaba tebakikola bagamba ki bid'a ekigambo nga tekyajja kwabo basahaba bakiyita bid'a liannahu lwaki kubanga law kana khayran ekyo kiba kuba kirungi ekyo la sabakuna ilaihi abo bebali tusoosa abo teyinza kuba ddiini eyalema abo nga gwogenda ogikola la bali bebali tusoosa okikola liannahum kubanga abo lam yatruku khasla min khisali lkhayri illa waqad badawu ilaiha teriyo kalungi khasula ke kalungi wadde katono mubirungi byonna okujonga bebatu kulemberamu okakola nabwe kaba katono teriyo kalungi kogenda leta mu dino okujonga bebatu kulemberamu okola ki ebi bigambo birungi biraga obukugu n'okufaayo ku dino okwaba manyi bana banene kuba yasoma ayeri yali asuliyo ngeyogera kubali abakafiri najjamu ekyokuyiga eri manhaji entuufu yaba ahli sunna wal jamaa ntibo kasabala bekigambo bakitunulya nene baddayo basahaba bakikola bwe babanga tebakikola bakiyita batya bakiwalinnya ki bid'a bwe batyo ba ahli sunna bino byagamba byaba ahli sunna sibe byaba sufi sibe byaba sufi bana betolole entaana abalagira abantu basinze entaana abavubuka bavudde ye Misiri ebajja batandika okulagira abantu nti basinze entaana a'udhu billah abo abavuuka abo bennyini be batandikawo ekibinja emabegakaawo kirudde nno dokita ennaku zino abaanukudde ebigambo ebirungi bavudde emabega batandikawo ekibinja bakituuma obusiraamu obwa wakati emabegakaawo bamukiwudde kye kyagenda kizikirira kubanga obulimba bwo bwakuzikirira baali bawadde ekiseera babaali wadde emyaka emeka nga bagenda mbu bazze beera obusalafu wano mu Uganda obuwahabi a'udhu billahi emyaka bagye bawajaggwa nakodda naye kati kugenda kulwalisa amazima oke gwani gwagenda amazima go gakusigalawo ila qiyami saa abo abagamba nti bajja babulwanise be bagenda okuvaawo bayike bwa obusalafu busigale nga bukyakolaki era ddiini entuufu obusalafu bwe bunaggwawo obutuufu enesinga Allah agijjawo ewallahi ebyo bye boogera berimba tebagenda kubumalawo ebawera bawera bavubuka basinzire Misiri gye bava ne bawera fujjo lyabwe mbu muzimu ku mission zibalina baterawo n'ekibinja ekyo kye batuma obusiraamu bwa wakati abo abo bwe bavaamu omuvubuka era yavuma Sheikh Muhammad bin Abdul Wahab n'agamba nti Sheikh Muhammad bin Abdul Wahab sanamu lya gundi jembe lya shaitaani eryava e Najidi baveera yo wallahi tebatyabo bo n'ebirala bingi bingi era embeera yabwe bayakujeja abawahabi obuwahabi obwo nasalullaha assalama tebagenda kubujjawo obusalafu bwakusigalawo ila qiyami saa eyo mission gye balina nfu nfu amazima galina kusigalawo nebega naabeerako batono naye gakola ki bakusigalawo kati ezo byetulabe ebyo byokwetoola entaana bidaa basahaba tebabikola ki tebabikolako nabo kityo banaye buli kintu kyonna kasita tulaba basahaba bakola bwe basibwe bakola kiyitibwa ki kiyitibwa bidaa byebigambo ebyo ebirungi ebya Imam Al-Hafiz Ibn Kathir rahimahullahu tabaraka wa ta'ala. والله تبارك وتعالى أعلم وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا وفقكم الله تبارك وتعالى لما يحبه ويرضى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.